Πόνι κάνει. Hey yo, μην τε φετζός. Λέκι μόζ.
Να χούτ βοή κοα ή.
Liza mbotela hidunei na mambo Shai yona stripa kopola mevalia baika Ama wende club upate walevi na bible From zingine ufanya bible Leo kuna wasupa wengi kama ladies night Takuna kompe leo ratio ni ya 1 is to 8 Na acha wangu janipi mto ya na die to wait Amenda slim possible na badwa naongeza to wait Nimechoka kuwait nyumba ni kama kuwait Ama somalia kila siku vita high cost Nilambiwa na mganga yeni demu wa mikosi Sina eni mfukoni hata ndururu Ziki kushika nendo kapi Pigie nduru lu Tumeshikanisho na love Kama mukorino liye owa muislamu Ama karawa liye busu muislamu Minde fejoz
Leo mebayo sana best Kwani form ni gani Leo mepwenda bay Kwani manze form ni gani Wanauliza na walini Kwani form ni gani Ulizi ulizi ya ndo tajua form ni gani Kwani 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 form ni gani Ulizi ulizi ya ndo tajua form ni gani
Form ni gani kulenga wati aji Tunawata warangi wanabaki wa kijidai Mafala na wachanu wakanyo neshagi Daily ku get laid kama yai Back to the beast I'm a verse cap bastard I'm back back with the ill flow cat cancer Mafala don't get it twisted karasta Wanawika oh we yo kasuzana Wenengo don't shia wenengo don't I like the way you dance how low can you go My boys wame cheesy maze form ni gani Unazadhani ni wangare uki angalia matais Nice I don't even have to think twice you got me paying attention girl name the price swahili kila mindo sisi tsunami unaweza tukita bantu mungu you not
leo mebayo best kwani form ni gani leo mepwenda bay kwani manze form ni gani wanauliza na walini kwani form ni gani ulizi ulizi ya ndo tajua form ni gani kwani 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 form ni gani ulizi ulizi ya ndo tajua form ni gani
Mzuka, esi unajua kama kawa Ni hood boy msemi wa uwa kama flower Sijali, nilechi ya moody awori Mkwanja fasta mani antaje Majap yap yo yupi ya ya ye Fala kileta za ovyo pigana na ye Ni tsunami, bato sito wapatu vidonge Mistari, mizani, mango makali kali ju Kenye mafan wanataka siwa party we Kamkejani kama leo huli party hey, Ni kama sleepers vile si upati party hapa kule tena katikati Get down Dada kata kiuno DJ ya na scratch ni car track ni ichi Leo form ni gani kubanjuka tu Tumekubalika ashuko
ashu Leo mebayo sana best Kwani form ni gani Umepwenda bay kwani manze form ni gani Wanauliza na walini kwani form ni gani Ulizi ulizi ya ndo tajua form ni gani Kwani 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 form ni gani Ulizi ulizi ya ndo tajua form ni gani
Ndo tsunami Yeah, tsunami Wanaulizia nini na come after E Ni F